I done writing this. Big Nasha just like I said worthy. Give me the beat, I give you dirty. Gimme. Come baby, we run the show, it's fun time. Jagala kubin subyo, gimme some. Wata nyweza ton tans and dimata. Gimme some love, womponye nkalamata. Twale bin subyo, kati nyweza chintu cho. Oli muntu wange, nange ndi muntu wo. Twale bin subyo, kati nyweza chintu cho. Oli muntu wange, nange ndi muntu wo. Nakowe byo kumbuza buza, sina gabyogera. Nze njagala ndage cholina, omukwano njagu kuyongeza. Njagala okore, ngabote mama vunike nga kabala. Ogolole, obune buna wachamu mbintu byo. Twale bintu byo, kati nyweza chintu cho. Oli muntu wange, nange ndi muntu wo. Twale bintu byo, kati nyweza chintu cho. Oli muntu wange, nange ndi muntu wo. Nobody can see, nobody can tell. Tewali muntu wakutegera. Nze tunkubisa, tundabisa. Siri wabipande kutinga. Baby we run the show, it's fun time. Jagala kubintu byo, gimme some. Wata nyweza tuntans and dimata. Gimme some love, womponye nkalamata. Twale bintu byo, kati nyweza chintu cho. Oli muntu wange, nange ndi muntu wo. Twale bintu byo, kati nyweza chintu cho. Oli muntu wange, nange ndi muntu wo. Nakowe byo kumbuza buza, sina gabyogera. Nze njagala ndage cholina, omukwano njagu kuyongeza. Come baby we run the show, it's fun time. Jagala kubintu byo, gimme some. Wata nyweza tuntans and dimata. Gimme some love, womponye nkalamata.